the sound.
Mshiko, 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 mshiko,
mshiko, mshiko, mshiko.
Boogaloo, 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 zee.
Na wewe dhani kama vile una nuksi ee. Dale shalama ngumu. Maisha flani ya kupendaga kiki ee. Unakwepa majukumu. Nasema hizi mpede mimba. Kikubali mimba. Utakula ulikopeleka mboga ha. Utavuna ulichopanda. Na mcheke bitoze na jifanya Migos. Basta du kujifanya Beyonce. Hali mekuwa ngumu masela. Sururu wa majukumu bila hela. Squeeze kila mtu busy na chat. Pesa kupata kwa manati. Demu anatongoza kwa mshikaki. Toze napendeza kwa kubeti. System I'm not used to. Maloko loko kujifanya nisku. Watoto dogo kujifanya pitbull. Nachoka kabisa. Oh yeah.
Mshiko, 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 mshiko.
Oh yeah.
Mshiko, 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 mshiko.
Ona mtani kumepinda.
Masela
mademu anawinda. Chunga usije kanyaga kimba. Saka mabumba usije yumba.
Mshiko, 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 mshiko. Mshiko, mshiko, mshiko.
Hebu nenda hospitali bila hela utajuta tu. Tapigwa kabali kijifanya ni sister tu.
Mama yangu
bota na vuta, mambo na winda. Wasije kula para wakapata shida. Salamba butale na fela. Flow kama hizi na ziona hela.
Yeah, yeah.
Bongo flavor ina system. Sio rahisi kufika mainstream. Wanangu maina na sledi mna haso. Sio rahisi kufika juu big dream.
Mshiko, 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 mshiko.
Ona mtani kumepinda.
Masela
mademu wana winda. Chunga usije kanyaga kimba. Saka mabumba usije yumba.
Mshiko, 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 mshiko.
Moto nataka bumba kinoma.
Oh oh yeah.
Kazana kuchuna buzi utakoma.
Ah ah yeah.
Wanafunzi huko shule wetoma.
Oh oh yeah.
Mashangingi wengi town wana ngoma.
Bugali, 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 that's hand reason. Bugali, 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 that's hand reason.
Undo mwako mavuno sasa. Na raisi wetu kasema kama ufanyi kazi urudi mkoani.